www.kwachadefine.com.
Ona magolo haguma pusha zingini nkumadi bangira sosogolo nikaisa ndizopweka ndipo sizimafuna hudolo hakubanga survive pa tight budget ana mpaka fall. It's not what I imagine pano ndakula ngati munthu wa business moyo ndi wodula kasalale kumatha zina osagula kodi sidzana lijani kasilira kukula ndikati ndione zaka ndi zomwe ndapanga chief bwena tenge moyo ndingo pita ku live nayo nthawi sili mbali yanga oninyoza ndi anzanga wachuluka ni fima kuyela siku liyanji
ndi mavuto wa mawa. Believe in God. Usazi kweze zosisile manja mwake. Mavuto achuluke mpanji. Iwe usara ndahule. Believe in God. Usazi kweze zosisile manja mwake.
Aye. Sekelela kugulu koma mumtima ululu kodi zizata liti ditotola liti uye buyanke zizata liti zozumzikazi dimazililila mumtima nane ni wafuna zita sinta koma baka liti ndibutikabe kaliti mundi patseko expiry date
www.kwachadefine.com.